Shit. It's your boy Crazy V. Almost twisted with D. Yeah.
This is a CMG production.
Kama K. Kitusua digital. Si unajua? Washo.
Punchline zangu za kishua, wordplay zangu vitu shua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Ati lyrically, sina difference na kitu sua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Punchline zangu za kishua, wordplay zangu vitu shua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Ati lyrically, sina difference na kitu sua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua.
Okay, punchlines kibao, ngome release na ki black eye. My haters ndio hao, nikitembea lazima ki back eye. Ndio keep in touch kwa hizi streets, bro kujia pattern. Kuna marapa siyezi wa diss, so mi wa kujia na black and. Tuwete ukijita kwan, still awezi ni rich homie. Mi hata nikifika majuu, bado nda rap kibich, see you know me. Na lirika lita ni compare na nani, except kitu sua. So ikikuja ni mistari zangu nani, expect kitu shua. Jumi ucheza na mistari, Kamelina kijok na Calvo. Bro tumia akili, kutumia kifua wachejo ni bravo. Ama rapa wana bite lines, yes they going crook. Ama rapa wana malines, waite drawing book. Na hizo mini majaza malines, utadhani nitaimia election. Na ni malines zimesi mama, utadhani nitaimia erection. Mystery out of this world, brain in a work jockey set light. Nikona kivela lita kinare, nyoni seti ilight. Na since my neighbor atiaji walisha hama, na ziseti all right. Hata usiku hakuna kulala, juna ziseti all night. Hii medication, njuni patiaga meditation. Sato kuje na combination, bado sioni competition.
Punchline zangu za kishua, wordplay zangu vitu shua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Ati lyrically, sina difference na kitu sua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Punchline zangu za kishua, wordplay zangu vitu shua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Ati lyrically, sina difference na kitu sua.
Okay, gava Freddy More, bro mdogo wa koneti. Hii system ni ya mamwere, maboyo wa dogo wanatupa mneti. Watu wanatupa mneti, kazi ile saiba zilifungwa. Kichungi ama bodyguard, form ni moja sini kuchungwa. Sijui ni matire zangu ndo zilikuwa zimenishika excess. Yulifika mahali, nikaanza kuona tuma XX. Paka instead ya kupress play, uskin likuwa na play press. But still mini rasta man, always ja, uni bless. Usisikize rumors, bills zangu uski, mindo ujipeia. Imu waki imanza na uradi, sijui this is my pay here. Watanyekaje chini, nasai kila mtai na nipreia. Maestro kada na ereza mababi, wame nikubalia pia. Tumistari ni marahaba, so my fans mina washika mo. Please usinite hiyo show, kaunajua wezi fika do. Ulizana mtu wangu, virusi mbaya nilisha happen. Lens zina wadunga, jukani skills nisha zishapen. Nikiwa nao, walikuwa na diet nimekuwa burden. Nikachana nao, sahia wazai wamekuwa barren. Hata kitu sua najua, kwa mistari mini freak. Jumi uchafua area manze, shinda ile siwa ina leak.
Punchline zangu za kishua, wordplay zangu vitu shua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Ati lyrically, sina difference na kitu sua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Punchline zangu za kishua, wordplay zangu vitu shua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua. Ati lyrically, sina difference na kitu sua. Yo, lyrically, sina difference na kitu sua.